DJ Moya Junior. Top KID Jinjo. Yo Elma, let's go.
Baby, when you go, you leave me alone. Nashwa kuna wana banana bali love. Baby, when you go, you leave me alone. Nashwa kuna wana banana bali love. You've changed a lot, my baby. I'm missing you, my baby. Whenever to jolly when you say hi, baby. I'll fumane ifan boo, baby.
Akikula dama mina nyaku chincha. Kono kima puresha kiona yani chincha. Musaraka na utwa muulilela. Kono wona museveza nikoni kutuhela. Kutuhela wana waka waka changi. Upilo kasiviri wona luka upila chwani. Nevakari kuliki manyalo ya mandwana. As long as naniwe na mamilu inzi wani. Niswaleleza kukuta let fun. Nukukusia unosi niwa na nenge valila. Zikafela wandeza kulila. Venewa kusea wao waka kuviza neba. Kukusea kukushenda shenda neva. Kiupilo musara kasona kukupa utie. Na itumela mamifa kuni utwela lute. Vana valuna kwa ingelu lapela.
Baby, when you go, you leave me alone. Nashwa kuna wana banana balila. Baby, when you go, you leave me alone. Nashwa kuna wana banana balila. You've changed a lot, my baby.
Baby fanya ni matela za bupilo kulivaskalo. Sea fanya ni pangeli palo. Tia pilu kimuwine zi bupilo. Just trust me ni kutia fela mwale tia pelo. Babalo sea ni telafa wakangotia. Nisweli ni nafakukasha ampushe ngatia. Nikakutia kikuli ni elezi. Pulu kefela mami uve fela maize. Naziba kuli uni misingile baby. Kona bupilo bolupila woki wama jaitiku. Bupila fela sona fetu walisho. Niveleke fela katiatia niswale mazali. Anika kutafanya ikatubalaka. Kuni kuni sielela na mulimu waka. Ukani chimbula neke ni chimba miso. Kiena fela ya kona kubona buka muso.
Baby, when you go, you leave me alone. Nashwa kuna wana banana balila. Baby, when you go, you leave me alone. Nashwa kuna wana banana balila. You've changed a lot, my baby.
Download it from westsidemusicblog.net.
Baby, when you call, you leave
download
me alone.
Download it from westsidemusicblog.net.
Baby, when you call, download you leave me alone.
Westsidemusicblog.net. Download it from westsidemusicblog.net. Download it from westsidemusicblog.net. Download it from westsidemusicblog.net.